DJ Wizzy 254 in the mix.
It's the kiss, baby.
Selemani we excel, sele, sele. We 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 selemani we excel, sele, sele. Hivi umefanya nini jana, Selemani? Watu kibao umemkwadia demu wa mwana, Selemani, si mwanao. Bia za ofa zinakudanganya, Selemani, na mitandao tunajipanga kujikusanya, Selemani, tukuwashe mabao.
Sambe sobala mege manjoko, kandi bate lili ni malito. Amba shabala lume kani yo, sambe sobala na sambe yo. Sambe sobala mege manjoko, kandi bate lili ni malito. Amba shabala lume kani yo, sambe sobala na sambe yo.
Chibu singa gumi,
kama kana jipitisha toka shenamba,
Katume kabisa saka na ushamba Kana pita pita toka shenamba Katume kabisa hapa na ushamba Kana hu, kana hu, kana hu
Kana ushamba
Kana hu, kana hu, kana hu
Kana ushamba
In the mix.
Oh yes, mama, oh yes.
It's the place where
jilegez, eh jilegez, fanyo na dance kona jilegez, eh jilegez, asa dance kona jilegez, eh jilegez, fanyo na dance kona jilegez, eh jilegez.
Moya la galinila, ifungwa counter ifungwe ba, saki lali yama, awakifunga tunama. Moya la galinila, ifungwa counter ifungwe ba, saki lali yama, awakifunga tunama.
TikTok shit,
fashion.
That's my last jet three.
Fashion.
My new drip to lee. Drip, 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 drip. Post the TikTok shit,
fashion.
That's my last jet three.
Fashion.
My new drip to lee.
Shisha, 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 sh ili karuka wazimu takuraje bata we ni mtu muhimu nikiwa nawe najipata
DJ Hello? Wizzy 254
Hello? 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 Hello?
Hello? Hey, the
fight! Help you, my dear.
Mr. LG.
Afadhali, nimekuona. Afadhali, tumeonana. Afadhali, nimekuona. Afadhali, tumeonana.
Nilika kinyonge sana.
Tajiri, kuna adui. Tajiri,
wajani agize bombe nyama.
Tajiri, kuna adui. Tajiri,
na bebe zilete sabana.
Tajiri, kuna adui. Tajiri,
tajiri atalipa bwana.
Tajiri, kuna adui. Tajiri.
Nilikupigia simu, chaji kakata. Nikakutiria timu, jengoni sija kupata. Akili karuka wazimu, takulaje bata. Weni mtu muhimu, nikiwa nawe najipata.
Yala. Yeshi.
Yeah, wakati wanahanya kugombea kiti. Wanadanganyana na vyazo kuchiti. Mio jicho liponyanya nisha kula kijiti. Na maguma kipigo kwa klabu mkiti. Ninachojua masela. Huko mtani kuna dhiki ndoma na singishi hela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki. Mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, bendagi makiki. Ona nana, umuziki na uweza. Na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza. Di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza. Na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza. Di majirani wameanza kunigeza. I'm ya teacher. Teacher Konde, teacher, teacher Konde, I'm your teacher. Teacher Konde, teacher, teacher Konde. Hey, umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unazo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unazo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Inachojua masela, uko mtani kuna diki.
Anajiko, anajikosha. Anajiko, anajikosha. Anajiko, anajikosha. Anajiko, anajikosha. Jumamosi kakesha analewa, Jumapili kanisani.
Anajikosha.
Eki sipendi vya kupewa pango analipa shabani.
Anajikosha.
Shoga jana nilinoga na nywele yako umetisha.
Anajikosha.
Nimesha rudi na oga, iyo ni mtairudisha.
Anajikosha.
Kwanza hata usitume tena tayari nshazira.
Anajikosha.
Asa baby ntakula nini ziri kwa ganya sira.
Anajikosha.
Besi bichi makelele bwana nimehama nipombweni. Tena huku ni baridi sana uhitaji atafeni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Asa lele 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 lele.
Come.
DJ Wizzy 254 in the mix.